This is an MUT Radio podcast.
Wethembekile by artist wethu wanamhlanje ogama lakhe ke umafuthi Madondo. Ukhona ke kanjani la endlini zomsakazo incikukazi kaThixo ekhethe nje ukuthi idumise uNkulunkulu ke ngephimbo sathi talente and give it back to God in worship. So we thank the Lord for ke ibandla lakhe for abantu ke abanjalo. Touching nje endabeni ke yakhe umafuthi esakhona nje la endlini zomsakazo. I had to compliment umafuthi nje nge-biography yakhe ukuthi nje wazinikeza nje isikhathi sonke ukuthi nje let's just make it clear ukuthi kuhamba kanjani ngempilo yami. So uthi ke a voice that uplifts, a message that heals. So there is the subtopic. And wayesethi ke meet Mafuthi Madondo, a dynamic gospel artist, worship leader, and a songwriter whose music bridges the timeless power of traditional gospel with the vibrant energy of contemporary worship. With 15 years of ministry, her anointed voice and scripture-inspired lyrics have touched hearts across churches, gatherings, and beyond. From the soulful streets of Durban, KZN, to stages shared with artists like Puto Madiso, Mafuthi's journey is a statement of faith, passion, divine purpose, dying into her story, her sound, and the upcoming album, Vumani, a call to worship, surrender, and revival. So there was a biograph, Mafuthi. Ngibingelele, ebeseke ngiyamamukela la emsakazweni wethu MUT Radio. Ngiyakubingelela mami.
Sawubona, nobuhle njani?
Ngiyaphila, ninjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga nje ukuthi ungiphe lesi sikhathi.
Thank you so much. Thank you again for being part of MUT Radio.
Hi, siyabonga. Ngibingelele nakubalaleli nje bonke.
Amen. So nje singene nje endabeni yethu ke yanamhlanje, as it is time, our time right now is 10 minutes after the hour of 11 in MUT Radio Shape and on the future. Ukhona ke umathuli umafuthi la endlini zomsakazo. Siyathanda ukuthi ke sazi ngejourney. Mhlawumbe ukhona lapha ekhaya ungathanda ukuthi ke athole ulwazi ukuthi ngiyafisa uNkulunkulu ngiphile iphimbo, ngiyafisa ukumdumisa cause ngiyamthanda, but then angazi iminyaka ekudinga ukuthi ngiyihambe, futhi angazi ukuthi ke iziphi iy'nselelo ekudinga ukuthi ke ngiyiqaphele. So ukhona ke uMathuli Madondo namhlanje sifisa ukuthi sazi ngejourney yakhe, the predicaments that she came across, izinto ezimvula amehlo nezinto ke nje zendlela ekudinga ukuthi ke nakanjani ke ube nazo as umuntu othike uyangena kwi-industry. So the first question again, based on a biography I just read, is there anything you'd love to add?
Njengamanje ngicabanga ukuthi yinhle injalo ngaphandle kwalesi step sokuqala umuntu asesithathile, okuyikona ngicabanga ukuthi sengizobuyela back ngiyo revise ngiyo reviewer. So nje ngicabanga ukuthi no,
everything is okay.
Iganjalo, yes.
Yes, and it's beautiful.
Thank you.
Amen. Thank so, you. How would you describe your music?
Umculo wami wokholo, gospel music.
Yes.
Mhlamba abanye babuye bawuchaze as contemporary. Uyabona ukuthi angithi umculo uyahlukana, omunye uba traditional, kanjalo kanjalo, but nje ekugcineni udumisa uNkulunkulu.
Exactly.
And kuhle ngoba it's akusiko nje ukuthi umculo, but kimina kufana one isevisi ebandleni, two irelationship enginayo noNkulunkulu.
Yes.
So it's a way of expressing myself uma ngabe ngisuke ngicula noma ngisuke ngidumisa, ngisuke ngi-express into engaphakathi.
Yes.
Ngiyisa kulo nkulunkulu engimkhonzayo.
Abone sise akujuleni.
Yes, yes.
Hallelujah. So are there any challenges you came across in the process?
Ama challenges ahleze khona akukho la i challenge ingabi khona
akwenzeki
silwe izimpi phakathi nangaphandle ezinye izimpi uthola ukuthi zisuka kuwena ngaphakathi yabona uthola ukuthi ulwa nokuthi nje yo ngaze ngabasaba abantu ngaze nganamahloni uyamkhumbula uMoses ethi ene hey mina nginamalima ngikwazi ukukhulu so ama challenges yeah ahleze khona but ngicabanga ukuthi nje kukona konke uma ngabe ubhekana nawo ama challenges ngaba wemali kungaba because i project kufanele uyifunde egcineni kungaba ama challenges mhlamba ama platforms nanani but egcineni kufanele ube ne passion yento oyenzayo so that i passion kuzoba iyona ek driveyo ngaphezu kwako konke kungaba ukuthi i passion yokucula nje noma yephimbo kodwa kube i passion yesizathu sokuyenza lento yakho yini ufuna kuyi achieve ngayiphi impact ofisa ukuthi yenze lento wena oyenzayo.
Yes. So ke who would you like to collaborate with mhlambe nje your role model umuntu okumbona ukuthi ngiyathanda ukuthi ngisebenzisane naye khona kwi industry.
Yo le question ihlezi ingisinda ngenxa yobuningi be talent ngenxa yobuningi bama skills abantu iKZN iyodwa nje ngihlezi ngisho ngithi KZN iyodwa nje ine talent elimangalisayo so uma ucabanga nje ukuthi eish kambe ngingakollaborator nobani recently nje bengikwi pre Easter gospel festival lapha eDome kubaba uGandlela there were so many artists ama artists amadala kwi industry othu umuntu mangabe ecula e performer noma e minister ubona ukuthi yo ikazi mina ngiyofika nini la phezu kwaloko nali nelinye italente labantu abasaqala abasaspireishayo ukungena kule industry so yo hey angazi ukuthi ngingathi ngimemeza bani ngingathi ngithini
ungaze wone
ngithi intokozo ngithi baningi because enye into umculo wegospel isigqisa usisemiyalweni wawo so akusika ukuthi enengi zothi hey yazi ngathi mina ngiyamthanda uLondiwe kaMasondo kodwa futhi at the same time nawa namanye singisi ngalana engathi uyabo ugcina ungathi awazi ukuthi ufunani but nje ngingasho ukuthi ngingakujabulela kakhulu ukusebenza nje nama artist gospel ngiyawahlonipha kakhulu.
Let's just take iculo ke lakhe ke umafuthi. Ey igama lakhe ajayelekile.
Mafutombi futhi.
Yes, kuvele kufike uMadonna. Manje ngiyabona ukuthi akhambi kahle. Umuntu esifazane i lady angazi ukuthi ngithi Madondo. So ke let's just take music ke enye music yakhe and then sizobuya ke with the word of wisdom to ama fans wakhe and also the digital platforms ngasithola music kwakhe ke khona yen MUT radio shaping all the future.
Amen.
Oh,
incwadi isho la yebo uJesu uyangithanda. At 20 minutes after the hour of 11 usho kanjalo kuma 40 madondo. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Amen. That is the love our Father have for us. Elithike izwi likaNkulunkulu, God showed his love while we were still sinners. Christ died for us. Akalinanga sisizibone kodwa ke umusa wakhe wasifica sisayizoni. UKristu wasifela, wasithanda, wangasithanda nje kuphela, wadela ukuphila kwakhe ngokwentando kaNkulunkulu ukuthi ke sizohlengwa ezonenzi wethu zonke. So that is uthando lukaNkulunkulu analo. Ngathi that is why ngithi ke kulelo suku namhlanje do not have to worry ukuthi ke mina I don't have a father, I don't have anyone engakwazi ukuthi ngimphakamise, noma nje nami ngizibona ukuthi ke ngumuntu ngiyafitha kulelo suku. There is God, there is your creator, there is the one who loves you dearly, ekudinga ukuthi ke wena ukwamkele enhlizweni yakho ukuthi you know what, the fact nje ukuthi ngikhona, ngiyaphila, ngiqhokile, ngidlile, and nami futhi nginayo ilungelo lokuthi ke ngiguqe phansi, ngikhule, ngivule inhliziyo yami, ngibelieve ukuthi uNkulunkulu uyangizwa ngempela, angizwe. There is more than enough. You have to love God with all your heart. That is the commandment for everyone, even us that we have fathers. Sibekwe commandment of which we have to love God more than our parents, more than the neighbor, more than anyone okhona kuleli hlabathi. So nawe ke ukhona ke nakanjani lapho, duduzeka, love God, believe ukuthi ke he is omnipresent, akekho limited to anything. Taking back uma futhi madondo nezwi angathanda ukuthi ke anikeze abalele abathi ngiyamthanda uma futhi madondo, and angaze ngisithole isikhathi sokuthi ke nami ngikhulume naye. So here is the time, 0681608832. You can WhatsApp and also you can wait for the word of wisdom elikhona la ku MUT Radio Shape and on the future. Ngimbingele, ngiphinde ngimamukele.
Ngiyabonga kakhulu. Yazi ngiyathanda nje indlela oshera ngayo uthando luka Kristu kubalaleli, because ama basics lawo lisizwe likaNkulunkulu kuqala kokuhlakanipho, kumesaba uNkulunkulu.
Yes.
So nje kuqala lapho
asathi uKristu ongithandayo ilo wenza
intando
yami.
Yebo. And iqala kuye uJesu athi ukwenza intando yakho kuyiyona nyama engiyidlayo, ikona kuhle engiyidlayo.
Yes.
So nje abalaleli ngingathanda ukuthi impela ngixhumane nami nabo. Ngingajabulela ukuthi bangisupport kakhulu. Ngiyabathembisa ukuthi umculo wami is purely gospel. And umuntu akadidekile ngokuthi iluphi uhlobo lomculo aliculayo, because akwenzayo ukwenza ngoba ekholelwa ukuthi kuwubizo lwakhe.
Yeah.
So akusike ukuthi namhlanje uzongibona ngigxuma ngale yandlela, kusasa sengikwi-gospel ngalelalanga ngiyang understand.
Yeah.
But ene yeah, ikona nje ukwazi ukuthi this is gospel, and i-gospel indaba ezinhle. So iziphi lezi indaba ezinhle esizidlulisayo? UKristu Jesu, ayikho enye into yokuthi nje uya thanda yokuthi uyena ongamandla ethu. Uma ngabe sifuna ukubeka isisekelo sempilo yethu, kuhle sisakhele kuyena uKristu. Konke okunye kuba lula uma ngabe senza kanjalo.
Yes. So there was the word of wisdom from uma futhi madondo uthi ke isisekelo nakho konke lento ayenzayo ilento ayiyona umntana kaNkuluNkulu and hayi ukuthi ke ngelinye ilanga mhlawumbe yombona no yena nje uphila impilo yakhe ungcwelisa uNkuluNkulu ekwiposition efanele so ke kunemniningwane ke abangafisa abalele ukuthi bayithole ngiyacela nje ukuthi ke and also the digital platforms abakwazi ukuthi bathole music khona.
Okay, abalaleli ngiyabonga kakhulu nobuhle ngalelo thuba. Abalaleli bangamthola nje uma futhi madondo ku Instagram, bamthole ku Facebook, bamthole ku TikTok. Kuwona wonke lama digital platforms ngiyuma futhi madondo. Bese kuthi uma befisa mhlambe ukungibooka for ama events kuyebandleni bakithi nje ngikhona available ukudumisa kanye nabo. Ngicela ukuthi ngibanikeze inumber abangayi contact u
064 369 9291.
Yes, bangayithola nakhona kwi-bio yami lapha yana ku Facebook. Bangakwazi ukuthi baxhumane na nayo ukhona usisi nje ozoba lekelelana kanjani. Nami ngi-available ukuthi ngixhumane nabo abalaleli, ngijabula kakhulu uma bengangisupporta.
Thank you so much. There was Mafuthi Madonna. So puma nje engo music ke ka Mafuthi. Kanti ke there was Mafuthi music esudlaleke before the word of wisdom and nesingene ngawo futhi ke before interview and manje ke sizophuma ke ngale ke icecela ke. So take notes and also make do the right thing in effect yokuthi ke nawe ukwazi ukuthi phela ungene ke einkundleni noma ke utshele ke abangani bakho noma ke the family ukuthi ke ukho ngakwenza ukuthi indawo esikuyona noma ke simeme ukunandisa ngama graduation.
Yes
anything nje engaba nje injabulo engcwelisa ke noNkulunkulu nephakamisi kamali kaNkulunkulu.
This is an NUT Radio podcast.